Kosa ndo upate, my baby. Tajinyima unenepe, my baby. Ukini kosea mindo tasema pole, my baby. So now will you marry me, baby?
Leo nimepatikana, nimepatikana. Nimetoka soko, leo nimepatikana. Nimepatikana.
We mwanamke wewe, nimekupenda wewe.
Nimepatikana.
No.